ngithule ningibheke, ningizela ney'nkinga, ngeke nginizwele, ngeke nginizwele, ngeke nginizwele. Yebo uyafana, angeke ningimele, nikhuluma kakhulu, nithule ningibheke, ningizela ney'nkinga, ngeke nginizwele, ngeke nginizwele, ngeke nginizwele.